wapate maendeleo kama wewe ulivyofanikiwa. Fanya haujui
watie moyo wengine ili wafanikiwe wapate maendeleo kama wewe ulivyofanikiwa.
Tusaidiane
watie moyo wengine ili wafanikiwe wapate maendeleo.